Kisaya saa sita za manywa nibwo amakuru yageze ku ijwi rya Amerika ku igipolisi cy'u Rwanda kinjiye mu rugo rw'ababagamo abarwanashyaka bishyaka FDI inkingi ritemerewe gukora mu Rwanda ritavuga rumwe n'umutegetsi uruboneho mu Rwanda Iremera mu mujyi wa Kigali gisaka mburi cyumba kirangije cyambika amapinga bo cyasanzemo barimo bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere w'irishyaka amakuru yakomeje gucicikana yemezaga ko abarwanashyaka batawe muri yombi mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda ACP Theos Badege yemeje ko hari abantu bane batawe muri yombi kuri uyu wa gatatu mu mujyi wa Kigali bakeko uruhare mu bikorwa byo gukangura urubyiruko kwinjira mu mutwe witwara gisirikare mu gihugu gituranye cy'u Rwanda tavuze mu gihe abandi batatu nabo batawe muri yombi kuri uyu wa kabiri mu burengerazuba bw'u Rwanda
polisi uyu yafashe abantu bane bafite uruhare mu bikorwa byo gukangurira urubyiruko no kurwinjiza mu mutwe witwaje intwaro ayo makuru yashingiweho hafashwe abandi bantu batatu bafashwe bari mu nzira bajyanwa muri kimwe mu gihugu gituranye muri uwo mutwe wa witwara igisirikare witwaje intwaro nyuma yabo batatu bafatwa nabyo bishingiye ku makuru yari asanzwe akurikiranwa mu rwego rw'umutekano nibwo basobanuye neza abafite uruhare kubafasha kubakangurira kwinjiramo ndetse no kuborohereza kujyanwa uyu munsi rero icyakozwe habaye gusaka duce tumwe two mu ntara y'iburengerazuba ndetse mu mujyi wa Kigali hafatwa abo bantu bane nkubwiye
ACP Badege yakomeje kuvuga amazina y'abantu barindwi bamaze gufatwa
witwa ufite amahoro Norbert Twagirayezu Jean na Nshimiye Papias abo bamaze gufatwa n'abatanga amakuru yatumye rusaho gusaka mu ntara y'iburengerazuba ndetse no muri Kigali hafatwa abandi bantu bane uwitwa Boniface Twagirimana Fabien Twagirayezu Gracien
ni ukuvuga ngo ndi kureba nkabonamo abagera kuri batatu bo mu ishyaka FDI inkingi nibyo
ntabwo mbizi twebwe icyo tuzi n'abo banyarwanda ubu twicaranye nakubwira imyaka wenda n'icyo bakora ibyo ngibyo nibyo wenda nimba hari icyo bivuze kuri bo bazadusobanurira
umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda aravuga ko bakimara gufatwa bamenyeshejwe ibyo baregwa mu iperereza ry'ibanze
icyakozwe uyu munsi nyuma yo kubafata yaba rejo na uyu munsi bamenyeshejwe ibyo bakekwaho bamirwa uburenganzira bwo kugira abunganizi nk'uko amategeko abivuga iperereza rikaba rikomeje ibindi byinshi bimenyekana buryo bitangiye kujya imbere y'umucamanza ariko nk'uko byumvikana n'abunganizi mu by'amategeko nabo batangira kumenya ukuri kose kuko ni nabo baba basubiriza cyangwa abarunganira nyine abafashwe
kugeza ubu tuvugana bari hehe
bari mu maboko y'ubuyobozi bwa polisi mu mujyi wa Kigali
umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda ntiyabwiye ijwi rya Amerika umubare w'urubyiruko abakekwaho baba bari bamaze kwinjiza mu mutwe witwara gisirikare kubera ko bikiri mu iperereza ry'ibanze aho twagereye ku gipangu cy'abagama abarwanashyaka ba FDI inkingi mu masaha ya saa sita n'igice abahaturiye batubwiye ko kuva mu gitondo bahabonaga abapolisi bari mu mpuzankano n'imbunda abandi bambaye gisivire bagose igipangu kuri ayo masaha nyine ijwi rya Amerika yabonye abagabo babiri bari bambaye gisivire barimo uwemera ko ashinzwe umutekano mu mudugudu w'Amajyambere igipangu kibarizwamo abo bagabo twabajije amakuru yahwihiswaga ko igipolisi cyaba cyari cyataye muri yombi abarwanashyaka ba FDI inkingi maze batubwira ko ntabyo bazi kandi ko ntacyabaye kidasanzwe kuvuga abagabo barimo uwari wambaye ishati y'ibara ry'iroza n'inkweto z'umutuku n'abagenzi babo bagiye baturuka ku mpande bahise bicamo ibice hafi aho maze bakomeza kugenzura abanyamakuru twari aho ahagana saa saba n'igice bwana Theophile Ntirutwa uhagarariye ishyaka FDI inkingi mu mujyi wa Kigali yaje kwinjira muri icyo gipangu maze mu kanya gato tubona abagabo babiri bambaye gisivire bamwirukaho umwe agenda abwira mugenzi we ngo namufate gusa yaje kurira igipangu arabacika n'igihunga cyinshi akibaguza cyane yatubwiye ko yabonye bagenzi be baboshye n'amapingu barinzwe n'abapolisi bafite imbunda abandi bambaye sivire
bombashe kubona Leonira yambaye amapingu
ubacitse ute
ndababonye umwe ahita avuga ngo mumufate nzamukanirwa mutanu urupangu ngo hanze
harabafite imbunda
harimo abapolisi bafite imbunda n'abadafite imbunda
kuva ubwo mu Rwanashyaka ntiyongeye kuboneka kuri telefone ariko hari amakuru yakomeje kutugeraho ko nawe yaba yatawe muri yombi gusa ntari mu bigipolisi cyatubwiye Boniface Twagirimana uri muri aba barindwi bataye muri yombi akunze kumvikana atarya umunwa mu kunenga ubutegetsi buriho aha yari mu kiganiro dusangira ijambo ku cyumweru cyashize avuga kuri guverinoma nshya yarahiye mu mpera z'ukwa munani asanga muri rusange nta gishya kizahinduka kuri iyi guverinoma
tubona ari ibisanzwe ni igitugu gikomeje ndetse nibyanye no guhonya uburenganzira bw'ikiremwa muntu tubona nta kizagabanuka kuko nubundi byabananiye gukemura mu gihe cy'imyaka 20 na ntabwo bazabikemura mu myaka 7 bigiye kuza
mu byo kunago turamenya inyungu zihariye ishyaka FPL na Perezida Kagame uryoboye bafite mu gukomeza gusa naho bagendesha abanyarwanda ku ruziga bisa naho nta kibazo mu byo kuri kibangamye abaturage gikemurwa ubone cyashyizwemo imbaraga ubone bashaka kugira ngo imbaraga nyinshi bazishyire mu gucicikesha uri kuvuga ati ibintu bigenda mu gufunga mu kwica gushimuta uvuga ati ndabona ibintu bikwiye kugenda gutyo
mu myaka yashize hakunze kumvikana ibirego by'abashora cyangwa bakangurira abandi kwinjira mu mutwe witwaje intwaro FDLR ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu ishyaka RNC ryiganjemo abahoze bari mu ishyaka FPL riri ku butegetsi mu Rwanda ndidacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda nibirego bakunze kwamaganira kuri bavuga ko bishingiye ku mpamvu za politike kuko bemeza ko batarya umunwa mu kunenga ibitagenda mu Rwanda ehwa gira ubusa ijwi rya Amerika ikigali